Washa cha arusha ndugu yangu, mengine badaye. Oya mwanangu, mwanao kazingua ye na mwanae, kwenye moko na mbili nitadili naye. Ila hiso habari ya sahizi ni habari ya badaye. Bablae, together as one kwa uwezo wa lasuri. Leo silali peke yangu, lazima nipige muhuri. Mana selewi babako, breni iko tu sifuri. Kau nataka kupoteza, time yako ni shauri. Napoza joto bada msoto wa kuzisaka. Mimunye wa moto kwa hiyo sintishie kuwaka. Chap tatu kita, wakwea pipa tukipe. Na usingoje paka nkwombe msamaha kaunao nipe.
Wazee wangumu from the same familia. Mishe kufikisha game kwa area. Demo wana Maria, ma Babylon, ma Barbarian. Wababe sumu ye gym na bacterium.
Aya tuende kwenye ground.
Autumudi kwenye ground.
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 Uzito wa ili swala utategemea na neli beba blada. We go harder na nesoma lada. London, kujitafuta ni ya kuisaka stashahada. Na nkirudi ukintafuta nzia nyumba za ibada. Singa mkononi kama CR7 wa Ureno. Ino G for real haiwezi kusoundi kama demo. Sitaji prove chochote, no complain, no neno. Ila uko kwenu changanyi keni, msombe nchanganyi kemo. Uneza piga magoti na usiwe goti. Sipo nkoti Mungu Baba kusamee. Vita mbaya kuipambana, ila kama unaitazama ni starehe. Kila siku mwaka mpya kwangu, moja Januari ni tarehe. Haina kuchoka ndoto fote ya sina wale. Another trip around the sun niko prop angalau. No ku sleep, we keep moving to skip for how. Hasa kipo tasema bada ya hili. Na nishanunua kiwanja, nataka kujenga mwili.
Wazee wangumu from the same familia. Mishe kufikisha game kwa area. Demo wana Maria, ma Babylon, ma Barbarian. Wababe sumu ye gym na bacterium.
Aya tuende kwenye ground.
Autumudi kwenye ground.
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 Acha makuzi ya kupup kwenye beat. I am a juice man, I took from the street. The shook when I speak. Sauti ya mamlaka, atupigi soundi mamraka. Atuzidishi roundi, wala shilingi pound kwa masaka. You know what I'm about, mother. Bishi na jamini, domana sina mdau wala backup. Nasonga bila doubt wala shaka. Nigga shaka, muju na msodoki new season. Madoni kwenye boti ya blue season. Ukionyesha pesa ni bragging. Everybody wanna enter the dragon. Ever since Bruce Lee's gone. Pofa chain breaker, breadwinner. Sometimes nafanya kazi chafu mpaka na jihisi I'm the dead sinner. On the other side the grasses get greener. So I stay high with my boy Scooby tukiset wida. Wazee wangumu from the same familia. Mishe kufikisha game kwa area. Demo wana Maria, ma Babylon, ma Barbarian. Wababe sumu ye gym na bacteria.
Aya tuende kwenye ground.
Autumudi kwenye ground.
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 Wazee wangumu from the same familia. Mishe kufikisha game kwa area. Demo wana Maria, ma Babylon, ma Barbarian. Wababe sumu ye gym na bacteria. Wazee wangumu from the same familia. Mishe kufikisha game kwa area. Demo wana Maria, ma Babylon, ma Barbarian.
Na usingoje paka nkwombe msamaha kaunao nipe.
Yeah.
Hey, one.